nisikie joto na mwogesha na mlaza mapajani na mpepea vizuri kumrudisha utoto na mwonyesha
nipo nyonyo titi
nyonyo. Ghetto Superstars Entertainment. DJ Bunduki.
Paka forever, forever together, baby. Tori, 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 tori.
Penda, penda,
nani. DJ Bunduki,
nani. The champion.
Ila kumtacha o, na upopa upopa. Kwa jina na muifa.
To me life is a blessing. To me life is a blessing.
You're now rocking with DJ Bunduki. East Africa's finest. It's none other than DJ Bunduki, the champion.
Shambala babona lima.
Kata sim, kata sim, tupo sai.
Nifune muhogo na shena.
For more party mixtapes, follow on Facebook, Twitter, and Instagram. DJ Bunduki. Yeah, he's the one your mama warned you about, bitch.
Somali wenye kuhutu nilichowa.
mana uzuri wako soka.
This is DJ Bunduki.
Kata sim, kata just sim, kata sim, tuko site.
Macho kuma neta, neta, kapo uchu uchu sasita. Neta, neta, neta,
DJ Bunduki.
Macho kuma
on the wheels of steel. Follow on Facebook and Instagram at DJ Buntuki.
Ulijiumba mwenyewe, mana uzuri wako so kawaida, my love. Just wanna know, macho kama una naita naita, kapongo chuchu sasita, takipofu hawezi kukupita mpaka na shanga. Macho kama una naita naita, chuchu sasita, hata kipofu hawezi kukupita mpaka na shanga. Ndo maana kwako niko raha, nichune kamtoto mbele. Kwako niko raha, nitume kwa ndoto nikimbie.
DJ Bunduki.
His talents, it's DJ Bunduki.
Mahaba kaya jasano, yanani mwagikia. Natamani, nimtaja tajina, ila naficha, naficha, naifanya siri yangu. Kina fulani, wale wakusigina, kaleta mapicha, mapicha, akatoroka nege wangu. Nani, kijana mmoja, nani, kwa jina na muhifadhi. Mchomwe jua la utosi, keshe ni kunjagi. Wezenu kila kukicha, kabla kupewa misosi. Masaji, masaji, unapoa kasiri. Yani hata tukiposti, hata kini mtagi Simtu wa makaseti, wala peji za udaku. Ilo mkae mjue, hata kitaki Mambo yake siri nyeti. Wala msiki sumue kumsati saki. Nampenda mpenda nani, kijana moja nani, amenifika kwa roho makopa kopa. Nampenda mpenda nani, kijana moja nani, ila kumtacha o
a blessing to me. Life is adventurous.
It's next us, baby.
For the ladies,
nah, for everybody. You see, you have to appreciate life.
To me, life is a blessing. To me, life is adventurous. Tell me, why are you stressing?
You better slow down with that Instagram. Put the phone away before you kill my vibe. I'm tryna have some fun. For once, live your life for you and not for the world. Hey, let's drink some liquor and dance tonight. Smoke some trees tonight. Why are you so serious? Come vibe with me. It's a celebration. I celebrate my life. It's a blessing to be alive. Even with the smallest things in life. It's a celebration, yeah. I celebrate my life. It's a blessing to be alive. Even with the smallest things in life. It's a celebration, yeah. Life is a blessing.
DJ Bunduki.
And tomorrow is not guaranteed.
I celebrate like every day is a Christmas. See, every day is my birthday. I just wanna be happy.
See, I never wanna fight my guy. Protecting my peace is not a crime. I just wanna dance, I just wanna drink, I just wanna smoke some love. Put the phone away before you kill my vibe. I'm tryna have some fun. Go and live your life for you and not for the world. Hey, let's drink some liquor and dance tonight. Smoke some trees tonight. Why are you so serious? Come vibe with me. It's a celebration. I celebrate my life. It's a blessing to be alive. Even with the smallest things in life. It's a celebration, yeah. I celebrate my life.
It's a blessing
to be alive. Even with the smallest things in life. It's a celebration.
celebration.
Now hear this.
Sababu ya uwepo kando yako we mtoto. My desire, we ni pedawa mima utu nisijelewi. Oh my God, shidani nimekulea bezini, shidani baby uko moyo. Sababu ya upendo, bili bili baby, vindi mchuvi ya kunyunyiza, yani uroda kupitiliza, nimeumaliza mwendo. Kiukweli napendwa, nachanganya na haya mara. Shidani nimekulea bizini, shidani baby. Mm-hmm.
DJ Bantuki.
Kubali mekolea motola nichoma vibaya. Ataka muda niliwazuwe vyema nisifike pabaya. Na ganda ruba kanikwatua moyo kanishika pabaya. Na nina muda sijawahi ona penzi kama lake. Ananifanya kamtoto, yani binua binua paka kwenye ndoto. Anangataka na mito, wallahi mimi wake senyorito. Mekolea moto, limekolea moto, limekolea moto, yo. Mapenzi si kitoto, mapenzi si kitoto, mapenzi si kitoto. Sio asu kunya chaso, mapenzi na ya jua. Sio mimi wataniona kolo, watanisema nitaumia. Sio asu kunya chaso, preshe tasumbua mama. Sio wataniona kolo,
More party mixtapes. Follow on Facebook, Twitter, and Instagram. DJ Bantuki.
Labda kuna ndumba, asio bure. Au nani koroga, mauna ni dunda dunda. Asio bure, au nani koroga. Na waza labda sijiwezi labda. Au labda ni mapenzi labda. Na waza labda ni kizizi labda. Au labda meneganya. Ananifanya kamtoto, yani binua binua paka kwenye ndoto. Anangataka na mito, wallahi mimi wake senyorito. Limekolea moto, limekolea moto, limekolea moto, yo. Mapenzi si kitoto, mapenzi si kitoto, mapenzi si kitoto. Sile basu kunya chaso, mapenzi na ya jua.
I'll tell this, this is for me and you. You know I love you, right? You have to focus on your vision. Don't listen to them.
This is DJ, DJ Bantuki, East Africa's finest. For more party mixtapes, follow on Facebook, Twitter, and Instagram. DJ Bantuki.
On the beats.
I like the way I touch your body. I like the way I touch your body, ma. I like the way I touch your body. Oh no, oh, oh no, oh my love. Sina kauli kwako, don't know what to say. Wako, unaweza show. Tukuli unanijali, paka unayota. Oh, oh me love. I like the way I touch your body. Oh, I like the way I touch your body, ma. I like the way I touch your body. Oh no, oh, oh no.
Hamimi kwako nazimbata.
Alright.
Itafune unavyotaka.
Yeah.
Uno, sindi machakachi.
This is D. It's DJ Bunduki.
Tulikotoka mimi nawe mbali sana. Tumefanya mengi sana. Kukosana kawaida. Usifadhi ya leo ya juzi wala jana. Kupishana kawaida. Na kwamba nisame.
This is DJ Bunduki.
tena nilie. Eti mpaka unitoke ndo niseme nataka nikuambie. Kwamba nakupenda kila nikiamuka. Na usipotoka machoni mwangu, sitamani atakula na isira utamu. Unaikosha nafsi yangu, umejifungia moyoni mwangu. Yani unafura na unara utamu. Unaikosha nafsi yangu. Hivyo likuwa gawa pikibindi na umiswa. Sasa ni bebe, ni kubebe. Na mzege wakatengebe.
Kalunde, taka tutwe ni mwandawe. Mwandawe, sekunde. Mana muda ndo mesonga we. Songa, isema we. Yapo menyona mshamba we. Mshamba we, muda sekunde. Mungu baba ndo mepanga we. Panga we. Una huruma we, tendo nini chiti na vise. Vikongwe ulikuwa bize. Mama we, na moyo we. Nilivo kufuma we, ilinibidi tuko pole kulize. Nyogo pa kukupika siku mize. Mama we, kupole wepe. Wala siku nyingi ya gagusta. Kukubeza eti mini kukunyanyasa. Nilikutunza wala siku watasa. Mana mpa yangu litoa. Masikini moyo wangu she utakasa. Sina kinyongo nawe hata sasa. Mana nimefungua mpya kurasa. Ila siku fichi moyo moto poa. Poya ndani sto
sema.
La 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 la
sto sema.
Ata yale antani
sto sema. Sto sema.
Ata siri za kitandani
sto sema.
No no no
sto sema.
Ata yale mabaya
sto sema.
No no no
sto sema.
Sto sema na sisemi tena. Achatu kwitu wanoto mama we. Umenyacha na msoto ujue. Mida ya kula na kumukaka. Vile nilivo kulisha ukanilisha. Na michezo chumbani mideko mama we. Ile michezo kito pichi moyo moto kwa. Kwa
ya na kwa 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 kwa.
This is DJ Bunduki, the champion.
Chukua nafasi kwenye himaya yangu tulie. Ninakupa penzi ukinipa shoka. Utanifanya nijutie. Na vile nipo radhi tuwe halali lengo litimie. Thamani ya penzi tudumu waone haya we baba. Naraha mwezio Bongo la Mboto Mombasa. Yani raha mwezio hasa pale ukini Tomasa. Sijiwezi, sijiwezi kubali menikolea. Sijiwezi, sijiwezi, oh my God. Sijiwezi, sijiwezi kubali menikolea. Sijiwezi, sijiwezi, oh my God. Ukikosa nguo nitakupa ngozi.
Nini wako?
Kipofu nimeona mwezi.
Nini wako?
Mashuti kipa mkono wa nazi.
Nini wako?
Oe maridiwa.
Kweli nakupenda kwako sijiwezi.
Nini wako?
Achi Mungu shahidi mwenyezi.
Nini wako?
Kuchiti chiti akusiwezi.
Nini wako?
We maridiwa.
Nini wako?
Na unatama chali upendo mwingi mama no eh mpenzi ya dunia mama mingora kosa chakua meri
Don't I
ah.
bado inakosa nuru, yani najiona sipo huru. Napagawa siku zinavyozidi kwenda, najiona kabisa takufuru. Mana naishi kakunguru, kutwa kuzificha mbawa. Riziki yangu papatu papatu, mala nilipe vikoba upatu. Vipi ukija kutamani vya watu.
Ladies love him, men envy him, but they all accept his talents. It's DJ Bunduki.
Si lazima nikutajie mifano,
nini kama utaweza mapambano.
Kichondo kinanipa mawazo, nikikuposti biashara matangazo.
Wenye mipunga
baby, what can I do?
Baby, I'm not gonna let you go, and I want you more.
Oh, oh, oh. Baby, what can I do?
Baby, I'm not gonna let you go, and I want you more.
When's the cocoa?
Kusha, endo faraja yangu usawa huu. Sina vyangu kwa migu kwa mbufundi kutiletea wewe. Navo nikataka kukita kiwembe, ukiwa shambani unanitaka jembe. Ukichoka bongo tuende kwa madiba, na ukupapa bongo watakuiba. Kisu nifo mzuli unanipashida, na nilifo na manguvu sata wapiga. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you. I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with you.
Nikikuona na sweta, kaboja ni peti peti. Mendo yangu wabe taiti. Nikikuona na sweta, kaboja ni peti peti. Mendo yangu wabe taiti.
Na mengine kila misi na nyendo, na kukupenda si shangai tabia na matendo. Macho ya jaona pengine isijetiki ya pendo, ikawa ndo tena bye bye. Chunga majaribu yapo ya kwepeki, funga tuleki yapo siwe feki. Isije kwa adhabu na dhihaki, wapi mtaweka sura niambie. Ukiniona mtu mzima nalia kwa ajili ya mapenzi yako, usishangae mama umekiweza. Iki kifimbo cheza umezidi sifa, na sina mtetezi hapo mbele, sijenka kitabatae. Ona navyo nibeza nasi tunapendeza. Pana icho kiuno hiyo mikuno, wengine mwenzako sidhani. Icho kiuno kiuno, hiyo mikuno, wengine mwenzako sidhani. Hiyo mikuno,
unamacho kiuno, kama umefunga mota unanipeleka peleka puta. Na sina cha kusema, moyo ulivyo usokota unanipeleka
bunduki.
Tamboya hivi za bebe nikangwi na nikaliwa kwa watu kunumiza bebe, chondo sineche wana misiwa. Nisike kajuta kukupata, juwa kinyate nda kwe delili, weza kuna nipa mashaka. Juwa kwenye mapeza kuna utasiri, ona jokulinde kaboti kaki. Nikwite betu nitedati, yapo kidogo pokea sawati. Chondo sinipere dikati mama. Ukinyona mtimzi manalia kwa jili ya mapenzi ya kosi shangai, mana umeniweza mama. Nyuma mpya wakweza yani mezidisha sifa na umenipoleza. Kinyata sijenga kitapata, sitaki kukupoteza mama. Pelezo ni makengeza mana icho kiuno, iyo miguno, mangine kupata sizani. Icho kiuno,
you're
dunia uwaga sipati jibu na waza mpaka na data nikikuuliza nini dunia uwezi kunipa jibu hapo ndo napata utata muda mwingine unaweza zani ni utani mbona vitu vizuri vyote viwe ni vya shetani eti muziki shetani pesa nazo shetani mpira na pombe shetani ngono na mihadarati shetani mimi ni Mungu yupo najua toa nanifanya ninapumua kitaka ta sasa atanichukua ila minataka kujua nini dunia 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 hivi ni nini dunia dunia wanaoishi kwa imani misikitini makanisani uwepo wao hauonekani hali zao zipo tabani hivyo ulikuwaga wapi before ujaja duniani na kwa nini kuna kifo unapokwenda pajulikani sawa safari ni yetu sote hakuna lokwenda na karudi japo kutusimulia kama pazuri ama pabaya uwe tajiri masikini kwa mchanga utarudi ninachowahusia tusiishi kwa ubaya kuna kidude kinaitwa mapenzi akijawahi kueleweka wakati wewe unalia mwenzako huko anacheka hivi ni nini dunia
baby
this one for true love
ni nini dunia
na kwanga kanime pigwa na shoti ukinigusaka moyo kana kwaga kama kame pigwa na shoti uriva mutimu kama chokoleti nikilamba na imba
ulala
uwe mzuri kamdori heti kila nikikuna na imba
ulala
na muna simbaka yuko lindon kule DM tampika nyundon na nyumbani neka swimming pool sunapenda kogelea uwe mtoto kamtanga manukato kama jini jini
ulala
unanikosha koka shanga banduki shani piga pin
ulala ding dong moyo wangu ding dong yani kwa kasi dunda mapigo I wanna sing you a song hear this song I wanna make this your favorite song
the boy coming number one number one
baby come closer
kila shaka uja waimona hata kusura Bosa karibia kila unachokula Zimona kwa TV, ata kwa zalura Ingawa endo mwenye kinyamuzi Anatana mitandao ya nikuza sura Yupo giza na mafao pesa mlungula Angetaka kupita nao wote angesha kula Anauwa muda wa makuzi Masikine na wapamitaji wagawane na watu wazima Uwezi mwona kwenye picha na wajane au mayatima Uwezi kujisifia nyumba wala magari renji na pima Nidhike na gawa mumba jala jalari kikubwa uzima Sura yake kwako lazima itakuongeni Wenda usha pisha na nae kwenye fuleni Mana siyo mtu wa kupapa mashanteni Yesori mbukeni yeah. Mfano mtu wenye pesa
East Africa's finest, it's none other than DJ Bunduki, the champion.
Vecinato baby come vecinat Toga mleon si no papak Ta godita se me rak tak 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 haide give me love
Saune dodo, saune dodo
haide give me love
haide me momo
Saune titi up, pone titi up
Kanda kanda chata
Saune titi mar, una titi mar
Nasa mamia mamra
Nyundo like kong 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 Chezesha umbo like kong 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 Nipe dunda bungo like kong 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 Cheza dundo like kong kong kong
Anywhere you go I follow you All of my friends they know Say if you leave me I call you Waka let me see you Only your body I call you Me I want touch your body now Me I want your body now
Depende your body to me Bebe, kolivoni viviti kama tau Ekoti eskolete, esiti chokolete my funny love, violate you. Oh, nah. Kishino Sophie Bet, takutumia vizendio, tujenge nyumba simetio. You cannot live a man solo. Anywhere you go, I follow you. All of my friends, they know. So if you leave me, I call you. Bagala mishia, na sichiwezi kabisa. Me a want touch your body now. Me a want hold your body now. I been a your body to me.
East Africa's finest, it's none other than DJ Bunduki the Champion.
Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda tu. Amani na yoipata kwako na nfanya nataka kuwa na wewe tu. Na matatizo yetu, tuna yatatua wenyewe tu. I knew you are the woman of my life. Kisa usara ulona yotu.
Is this what is it to my love? That made me love you. You are too good to me, baby. I'm so blessed to have you.
Baby, utena unansikiliza. Unanishim, gasia kamilika. Najitahidi nisije kuje kumiza. Unasaili bora my love. I need you, need you to know
you have all the trust in me.
Need you to know
you have all the faith in me.
I need you to know
you have all the trust in me.
Need you to know
you can have all the faith in me. Put all your trust in me. Have all the faith in me. Put all your trust in me.
It's a beautiful thing just to be in love. Yendo atima yangu walopanga mula. Kitengo malumu, sent for map above. Shorty got me drowning in love. She my ride and she on me. I never find nobody better. We like only a climb. One thing for sure, I know she got me for life. And you have to do
it. Ya bunduki.
Matamu, mapenzi matamu, razi meshamiri kamnavyoona jamani matamu. Vitamu, napewa vitamu. Msioni na nawiri, msioni na nona, napewa vitamu. Penzi lipambwe na waridi, nogesha na uji mambo haya. Mpenzi ni kingi na baridi, mana kizidi hali mbaya. Mapenzi yetu ya rangi rangi yanapendeza sana. Na kwako nimeweka kambi haya. Moyo na shahidi kundani wangu. Wendo my habibi furaha yangu. Moyo na shahidi kundani wangu. Wendo my habibi furaha yangu. Mikuwa kia ye.
Choro bodi kakupa mola. I'm like my oh my. Macho yake anavonga. Just like a candlelight. Lips zake zilivoloa kizingata. Like my oh my. Gozi yake inavometamet. Kama shima. Hivi we unazani na kutamani ila. Nipwe trese zaidi ya vile navodhania. Kena diyo kampani na machache ya kukuambia. Cause I need you in my life. I'm trying to find me a wife. And you look just like her type.
You look just like my type. Where this love is for tonight.
Could you be my only woman? Ooh,
DJ Bantuki.
Aisha, 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 Aisha.
Mzuri kama kachora, kiuno kama dondora. I'm like my oh my. Hivyo vimacho na keka kolori anavyo virimbua. Abadishe plaka kola kwa spendo madola. I'm trying to make you mine. Na hizo puzi za keka mudori anavyo vishawa. Nisha jaribu kupapasa Dar es Salaam, Nairobi ni Mombasa. Sijamona mpaka sasa wakufanana uo mshepu sasa, yeah. Maneno manunguno na chuki eti mara kiuno mechongesha Uturuki. Uwajibu kurupuki benzi lako ni asari na mino nyuki. Kelele zao za chura kazi ninyimi tembo.
East Africa's finest, it's none other than DJ Bantuki the champion.
Umebariki wa sura kwenye shindano la warembo, yeah. Mata kupeta
oh baby, mwezi hawishin takufisha pete ya mi. Chiche sinu
mpona mia hama bebe ya mi.
Takutunza takupamba umeremete ya mi. Kwa kusina ujanja mpeche mpeche. Kenda club hata demsi tongozi nyami. Hata kulewa silewi na mwogo pa mwogozi nyami. Sitamani kuona ukili hata kufuta machozi nyami. Takukanda kanda takunyosha makozi nyami. Chinga sana mulako pale posta wakipita wakone
yamini.
Kwenye show nitataja jinga lako tu wajiwivu ya wachome
yamini.
Nakupenda baby
yamini.
Kama waminini kuposti maybe
yamini.
Please na mini, baby na mini. Nakumba na mini, please na mini. Niamini, oh, niamini.
Niamini,
tamani kupe mima. Chefu chefu mbaki nacho mwenyewe
yeah.
Ama niele kanda imba kuchinjie mbuzi unielewe
yeah.
Ukitaka nyimbo takwimbia kikongo swani wela
yeah.
Stoti miya fimbo kinkosenta kuchapa na hela
yeah.
Kata udari, kiuno udari, kipanda udari.
Funche mwe na jia jia
Osle.
Kuti yumbani kwa baby my lady. Jamuala, jamuala, mama jamuala. Ulivo kuti yumbani kwa baby my lady. Jamuala, mama jamuala, mama jamuala.
Mwondoko wako jamuala. Ukiniguza tukicheza tamu walai, tamu walai, tamu walai. Eti baby anapenda,
DJ anapenda Bantuki, East Africa's finest.
Yani mwendo wa kobe, 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 kobe. Kasharika napenda, katumayai na tusoseji. Alafu mwendo wa kobe, 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 kobe. Na mwaga jasho, sho, sho. Natropa na pepo, po, po. Chika mayaro na dododo do. Uzuri onyoka malaika my darling. La 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 la.
Unaponipa kwa baby my darling. Nasikia tu pepe kama resource. Meti pepe. Nasikia tu pepe kuruneti.
Ulivofundi nyumbani kwa baby my lady. Jamu wala, jamu wala, mama jamu wala. Ulivofundi nyumbani kwa baby my lady. Jamu wala,
wako tamu walai. Ukiniguza tamu walai. Na tukicheza tamu walai. Tamu walai. Tamu walai. Mutoto nataka tucheze tu by Buddha. My moon hata ki pressure. Oh my lover.
Oh baby. Ukiniguza wanitia haya.
Haya.
Na unapokata chumbani mama. Unaniwaliza.
Ay mama mama, huwa ni mada mama, huwa ni maliza mama, mama,
huwa na ukudharau, huwa na roho mbaya, itabidi wafunge virago,
warudi walikotoka,
chinde pepo mbaya.
Akwambe si magazi na sikia tu pepe, kama risasi, pepe.
It's DJ Bunduki.
Discuss
kuhusiana na discipline.
Na show them.
Twende ado ado. Give it to me, give it to me. Go down low, 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 low. Kaka bigiri, bigiri. Digiri, digiri. Kakara kikiri. Tufanye mambo mpaka lukwiri.
I say to HD, kwanza na mfuri ya miwani. Na mpiga jicho kama na muona ndani. Shapoteza plani na change gear angani. Mana gili kama gili shatangulia nyumbani. Sasa na nipaga wish, mesha on a sign. Kama na mkubali na natamani design. Ni wasichezi kwenye dance floor, na mvuta gizan. Na sinaga by show, baby, atamkia chumbani. Ah, I say, da 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 da. Kama tashika mazaga zaga. Pusi zake kuji mwaga mwaga. Kainama kainuka, mada mada.
Okay, dance kidogo. Uno ya fadii wa kongo.
Na Mr. Buga
kwa mikogo.
Nona
kama unapinda mkongo.
Tuna trend aswa. Na saibu kuna kibedu, tunaletea pacha.
Wazee wako, wazee wangu. Wacha sema kama we ni mali yangu. Sasi wazilala peke yangu. Majirani wanajua wana moyo wangu.
Nime minu tamwa pipi ni mate. Okay wait, aleta glasi ni kate. Afu DJ weka mziki tu wake. Na ukipiga mangoma mushe na bibi yake.
Walizani natania. Mashem shem shem umenipania. Na bado kani kandia. Make it check, change up what it be a career.
Nime data na swaga zako. Nime zila izi
mapenzi yako kuya kinai kinai kukuacha sifikiri baby ayo ni makosa jinai ongeza mwengi nipate wenge ikibidi nisilai dana dana no kwa wangu mamito siwezi kufanya mao mao kwingine nisha sema no nichupa weke funiko na makatizo tu ya so ya so ana ana do le mi fa sol la ti do na kupenda nimekuchagua moyoni uko peke yako ana ana do le mi fa sol la ti do na kupenda nimekuchagua moyoni uko peke yako baby kwa penzi lake mwenzenu kwa kweli najivunia ananifanya maisha naona nimepatia penzi lake minajivunia siwezi kugongewa gongewa masnichi wote na wajua DM wakinyapia nyapia wanakesha wakijisumbua wawezi kuambua Wachanya tarudi majuto na jengua Washa nipiga kitanzi na lako penzi Sasa wapi niende Kukuwacha nisiwezi Kindezi ndezi bora wanione bwige Kwangu we kama mwokozi Unanienzi nimesahau yote Na kupenda kinya mwezi Paka maexi kule waona donge Ana 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 do Do le mi fa sol la ti do Na kupenda nimekuchagua moyoni uko peke yako Ana 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 do Do le mi fa sol la ti do Na kupenda nimekuchagua moyoni uko peke yako baby Na pepe Kwa penzi lake mwenzenu kwa kweli najivunia Nifanya maisha naona nimepatia Na pepeo oh, oh. Na pepeo yeah, yeah. Na pepeo Kwa penzi lake mwenzenu kwa kweli najivunia Na pepeo oh, oh. Na pepeo Ananifanya maisha naona nimepatia
DJ Bunduki the champion For more party mixtapes, follow on Facebook, Twitter, and Instagram. DJ Bunduki.